Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile woman if it is shafa. Umeni bariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God. Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile woman if it is shafa. Umeni bariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God.
Kizaliki pass over me. Wanitapiga misita koma mi, yeah. Najua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona mi, yeah. Kizaliki pasova mi. Wanitapiga misita koma mi, yeah. Najua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona mi, yeah.
Butter my bread for days. Singizi nikisikia sijawai kosa base. Kinenge nikisikia sijawai kosa plate. Vile naweza repay daily na contemplate. Kwa nini nisijatishe? Vile we come through be sufficient. Kando nikizima una grant wishes. Na ma offense ikikamko kwa defense. Una ni defend. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana uja ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo.
Iza liki pasova. Wanitapiga misita koma mi, yeah. Najua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona mi, yeah. Iza liki pasova mi. Wanitapiga misita koma mi, yeah. Najua uko badona mi.
Fanye mimi ni kuignore. Tangu ni form, umenitolea form. Nikirudisha mkono, weba dondo na ni give more. Nikiwa low, weba dondo na ni give up. Unanichaja, jaja na nguvu zingine ajab. Alpha na omega, hakuna mwingine above. Tell me who can do what you do. Siamini binadamu, I believe in nowhere to do. Ujawai niweka on hold. Juko mipango zangu, mikuweka on board. Nisuko suko ikikuja, wendo na control. Wendo na nichunga, mimi mwana kondo. Ujawai niweka on hold. Juko mipango zangu, mikuweka on board. Nisuko suko ikikuja, wendo na control. Wendo na nichunga, mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo. Mikuweta fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God. Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God.
Adonai.